I think what you from when you be so me say you know the coolie what you gonna do and the boy if only bet you so me say you know the coolie what you gonna do and the boy if only bet you so me madengo kao moyo wanga data samale mano di coolie what you gonna do and amene wandisi ya kumaso ina bale ndipo ifa ulibeki soni nadengo kao moyo wanga adata samale mano ndibulila wachikondi wanga amene wandisi ya kumaso ina bale sanama zafika po ifa nlandu ndikuzenga wala mwisa chani wachikondi wanga kumutenga nlandu wachita utoja kale na malenga unayamba nkoko sister uyuso watenga ose wanalo kaunti mamanga nikadalila lelo za chisoni mobwele sandikulila nichani chachitika mafuso manga mutima nchika ona iwondi makalo limba ntima ndipo ifa ulibe chisoni madengo kao moyo wanga adata samale mano ndikulila wachikondi wanga amene wandisi ya kumaso ina abale ndipo ifa ulibe chisoni madengo kao moyo wanga adata samale mano ndikulila wachikondi wanga amene wandisi ya kumaso ina abale Oifa, sunga kale suspect Unayamba wa mosusa ndi matenda peshe Doktor na esesa kuti moyo au bezi Oktoba wani kundisi ya wachikondi wanga Oktoba tuuza jisoni kulo wa dimanda 2021 ifa ndiye zangondanda Lemi ndi kufuse nga kale uli mdani Kodi ukasafa manda za kuhike ndani Ndipo ifa, ulibe jisoni Madengo kawa moyo waka adata samale Mano ndi kulila Wachikondi wanga amene wandisi ya kumaso ina bale ndipo ifa ulibe chisoni madengo kao moyo wanga adata samale mano ndikulila wachikondi wanga amene wandisi ya kumaso ina bale wachikondi pepa so mi say sole paka kale kwa ine indi history ndani yanga jose misozi maso manga aliyesinu wachisoni nga kale so wazizanga haka kumbu kila momwe tima kondelana sinaliza siria sinoti zongo kusitana ifa ndiwe ndani chikondi sichitatele lemi say nzimu wako use mutendele ndipo ifa ulibe chisoni madengo kao moyo wanga adata samale mano ndikulila wachikondi wanga amene wandisi ya kumaso ina abale ndipo ifa ulibe chisoni madengo kao moyo wanga adata samale mano ndikulila wachikondi wanga amene wandisi ya kumaso ina abale ndipo ifa ulibe chisoni madengo kao moyo wanga adata samale mano ndikulila wachikondi wanga amene wandisi ya kumaso ina abale ndipo ifa ulibe chisoni madengo kao moyo wanga adata samale mano ndikulila wachikondi wanga amene wandisi ya kumaso ina abale Young Boss Records.